kuba wange yansanyusa kamutwale yo ewaffe afuko mwana ate oba tanjiza ewona bika zene nsiri siziwulira
siziwulire
Yeah.